Do I look at the shit? Eti mvua isinyeshe, ikiki hali kipite mbali, tuliacha mapepe anapepea mtima. Hapa nangoja ni deke kwa mbalzumari, kumbela chai yani walete walete. Eti nacheza mkomboti wa chawidu, naono analikata yani mudogo mudogo. Macho legeza malaini kama mwidu, najichezi ya karata nyole kozi la kikongo. Homiwi sana paga wachanganywa,
haumiando
anavuni changanyi ya undo. Hata sina la kufanya,
naumia ndonga.
Oh, anavuni changa nyi ya wondo,
naumia ndonga.
Badi badi badi.
Zote umundani na wapigia kelele, nisamehe majirani. Tumezibwa ukuta ndani raro budani, na endo bose na leo yuko na miecha. Oh baby, nifanya ni mchanganye changanye dula, au niwe kivurande ni kupeza don masha chura. Changa